SMG.
Your Tron.
Lord, the music on this one.
Nakwamba bebe usicheze rafu. Harufu yako kwangu ya karafu. Kwenye joto ndiyo barafu. Ndani maona mtu wa uchafu. Oh, oh, oh. Nataka niwe nawe mpaka kiyama. Unajua, jua tu. Bebe penzi lako lina drama. Oh baby love, I love you too. Na nitakupa tiba, upone kwangu. Say you love me too baby. Nitakuwa nawe. Nitashinda nawe. Uwa langu mie. Haba na haba hujaza kibaba. Mtoto akizaliwa nitakuita baba. Nitazidi kujikunja kini kasaba. Mwanzia kwenye penzi sina uhaba. Nimekuhifadhi moyoni. Mimi wako wewe.
Sitokufa kwa ajili yako, tutakufa wote baby. Moyo wangu nakupa baby, uchukue. Nafanya kwa ajili yako, usije niacha baby. Mwenzako nakupenda azizi, we ujue. Na bahati mwenzangu ulishafundwa, unayajua mahaba. Nani kama dozi unanipea kwa siku napata mara saba. Ayani unanificha ndani. Nikitoka unataka tufatane fatane. Ugomvi wetu wa ndani. Atutaki majerani wajue. Oh baby I love you.
I love you too. Na nitakupa tiba. Upone kwangu. Say you love me too baby. Nitakuwa nawe. Nitashinda nawe. Uwa langu.